kakhulu ufuna ithetha nawe.
Luthando kunjani mntanam? Bendikutshekha nje. Ina mntanam unyamezele, kwamnyama xa kuzawulunga. Umthandazo, luthando, umthandazo ngundoqo.
But imali ngusathana kodwa ihlele esibhokothweni. You would see a different view if ubuhlale tyotyombeni. A one room house for a family of five, eh? It's my life and now I'm forced to survive. Do what I can to make means to my ends. It's true what they say, when it rains it pours. Sikimekwe zifanayo but it's not by choice. So I hope I kuneta next time kuneta imali. Gadilele zibo, puto ketamine. Sisubelekile kusey time itatamile. Mama ndizalayo yena utate matyaleni. She's been doing all she can okubama ndigqibe yesikolweni. Philela la feeling yobuzala kuzolula. Yazi intliziyo zabazali thina bafethu siyazophula. Mama ndiyakuthembisa ezonyembe zizosula. Isidima sasekhaya ngenye imini sizobuya. Tengekho womama musikhulisile usebenzile usiqinisile. Without a father figure kodwa indlela usibonisile. Umama ekhona zange sihlale singatyanga. Esivuse ebusuku xa silele singathandazanga. Bendisithi ndizokubeleka kuse kude engqini beni. Mamgcina ndicela uxolo ngoba ndiyaziphotyekela. Iintlanga zam uzithenga imoto zithenga izindlu doing big things. Sokole Gautini nditshintshe indawo njenge-street kid. I hustle hard for my mama and my two kids. No time to fuck around, I got a family to feed. Unomtetsele wasishiya nonika kadaphile. Ndithandazela nje ubhuti wam ngoba lo mthwalo uyandisile. Ndethe umnyama kuvela ukhanya zivuleka iindlela zam. Ebunzimeni ukhona umvuzo Thixo ndithethelele nam. Sebenzele nje umama.